Tulikutana da sweet kona, nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wauwa manzese, wao kijiweni walendete. Chochoro na kona kama zote, kama kweli na mpenda basi twende. Na kuita jiwe, tuishi sote siku, nina wewe. Mayu kazaliwa, Mungu kanijalia, Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mayu lulu, Mungu kanijalia, Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. No, nobody no like it, she don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See, anybody knows, never knows, can't or never. Know how far we came hard, but together. Sometimes we get lit and play hide and seek. Tumboni ninja, like it under a hana joto.
Woman, woman.
Tumshukuru mola, oh hi familia na ndoto.
My youth kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Ayo lulu, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. We came from the low life. I look in your eyes, see my whole life. My you show me love, in the low life. I rise and fall with my Lola, Lola. Why me for? On any for? Lola, Lola. My love kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My lulu, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love kazaliwa, Mungu kanijalia, Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, Jinzo kantunukia.
Oh, my African lady,
cause we are the Nevermore.